studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to bogi jande ga fandu hala mamadou samaseku jamnyali sakrabe kedibe bangal latti dalla leedi mali kejaado hala gubal habitibe CNSP holliti yo lamu duubi tati huncene hore simbien sifa kedde manda ibeka sidaw wanda ka fi ngo hakilo e kabaru jukugo mbiyanna do leedi mali honjotobe hebe holliti wiide kuteji kebe mbiyanna tampinan sanne leedi de dunke mbé mbihi yo lamu keso o fiya dabare yalla hadde ti alaaji kebe sijo tamani yambinan duubi mun no jeddi e wi men gulibe e hedotobe be hejo men golle sijo tamani feewi ka non e wi mabbe fa hande wonko hani huntinede hore di ngoni sembe kabaruji amen hande kigide alkamsari noga e jeddi lewru uttu hitande 2020 bismillah sakra kabaru jogolal laamu mbiyanna hakkundejo leydi mali tottondiral hakkillaaji na jukiti yalla hawrude do gotum e le safagol makko kenyan mbiyanna kejaado haala gubal habitibe CNSP yeli yo laamu hakkundejo wada duubi tati sifa kedde mbiyanna manda ibeka wakat jun o kay mbiyanna politinkobe leydi mali sifaki do kabar mudum ka hultama wiide dewrintunowo CDAO wondaga fe en mbiyanna kado anya keddana ko ban en Mohamed Ali e do fajtango Aminata Dial e Ali Cissé
laamu hakkundeje o no haani yarude kañi e wakkati mo haani wadude won tobbe didi kalide hakkunde kabbitibe kañi ene laabe siliyaawu kenyen ko jottino kabaruuji comité national pour le salut politique ko yimbe be kalanno ko ka ngonga kedolen colonel ismaël wagge kanko woni porte-parole CNSP
comme le mandat de l'ancien
koraje leedi kiddo duubi je hanno wadde duubi dido wadi dum hallata wiire duubi tati ana haddannom de miloji amen miden baawi gollirde duubi tati kedidi min jiina horejo laamu hakkundere latoro militaire na civil kanye gouvernement mo yimbele mu wawi latade civil en militaire dum woni ko min kaldi hakkunde amin ngabbibe leedi mali jeyi bande annuya tabintintero yalla miden bawa hunchande hore no timmirta titala mo ngonle mu
ka halaka wadi tiagal ko M5RFP yimbe mudum en jidi kanyi e habbitibe kenyen to kadi to le haldugol mabbe gol e pelle didika kolliti wiide ben kawritimbe fa be andundira e le majjun M5RFP politibe to yogaje ko kanye ko he mudum en jogani o laamu hakkundejo de felde wande imadaraji so majjin pini ibe ka yo pasalinguru o tandardi habbitibe leedi di gattan ko he mudum en hakkelle kedo den cogel ko kala mayga kanko mo porte parole M5RFP ko mo sifi dum hen
nous avons
ni kanni yimbe CNSP kay yimbe M5RFP pe jogono hakkille lobbo golle fati yimbe be futta milude kolleji ngana ngonga bama dunke andanbe kolleji demokrasi yela laamu hakkundere o ana heba wadede no newri yalla fay hunde fati bilo e koyde mabbe de lawul golle ko be gondi wadde
dans leur tete
hakkunde M5RFP kanye habbitibe be anni hawritinde asawer waronde e le majjun hawritingol kanan ko be leydi Siriyawo ka an anni wadude jango e ko wiyete visioconférence bangal jukkoji dibe ngadi leydi ndedi
e do bembe ande mbiyanna twitter gubal CNSP holliti wiide kananke leydi kido ibe ka mbiyanna yuppitama hoti dunno galle makko sebenin koro wakkat juno hanke woni ko be humpiti dum ibe ka yeli jati yeltude leydi ndi saroyade gubal CNSP jabi dun e le kaldal hakkunde mabbe e nelabe CDAO fa hande le kabar wiide on wattu goto mbiyanna union européenne darni tafun kalko woni jande mabbe mangal pade en leydi mali tiagal ko laamu ibe ka samina ko kenyan woni ko mbiyen kedaado hal keda men kedaado e leede Europe Joseph Borrell martini dum kumpa mi cittine wiide gilla fudode odo golle wattu février 2013 hakke o nyaay sappo en jetto ngoni e kintinabe leedi mali kala njibe bedora fam do hejjo su tamen na bawe notrade bembal whatsapp numero 76 70 88 51 viamo mo mbudu yabo take mudu 37 321. Sola sabe nayon heddike sappo yiddo barmi brondage kewdo dum ngadi tiagal heppugol do habitibe leydi mali do dattol konna douanza hultama wiide yotoris en golli dum wonno sola sabe ndabe neldabe tun banube dum nabama dogotoro e do faba minisma fa hande mbien bangal kabaru yidi kuteji jukugo ne mbien jukoji ndambawi mbien latade latan leydi mali tiadale mode dum woni ko dum woni mijo dunke en kebe be holliti wiide mbien do bariji pie yalla hadde tiadale kebe mbien do leydi mali ndi keddan nako heban en tiyatara e du fajtango Aminata Dial e Ali Cissé
elebi dunke en kebal yogabe jukkoji di seliawo wadi leedi malidika ana wawi waddude kutteji e golleji kebal leedi di modibo maw makalu ganko mo dunke kebal kerodemmo
nous avons de ce
mi ngonde titalaji mudi hikka ko nayorto kebal chapante go lewru mars hitane 2020 wado nyaloma mi ngoni hande o le kebal di leendi hanno jondorade di temdere fu sappo e joyi won ko heba so galdo kebal fetchama no haniri dum ana wawi lata de sababu buito sanne titalaji gondi to bibe leendi hande
va simplifier
ele di lawi di mo holisdi dunke en gollangal ana mila mali ana hani wodde ko wawi fu fa yalta o titala kanyun dewta nyamdeli nabeteedi tiagal leedi di kollal mudum abdoulay nyang kanko mo economist mo directeur centre sene kedo demmo
kanton bu
sobe jukime min jukambe menen du misalli kanni davaji rimo maro bi won kulleji nay gondi do wadde ya warta hakkune ami atte ko yimbe yidi yarde sanne sukkar leedi shinni walda e mabbe le nyaloma hande o mi den bawi tugaade to leedi shinni fami kunchana hore tikalaji di men gonde mundi
dum etawede fu wobbe kasen ka kolliti wiide laawi jawnide ana kani bawmude fa kebal hebe to suudu marirdu kebal to no bawno wallirde golleji yogaji fate samin gullam ongul wadde e tian fagaba sisoko kanko mo economist ma chercheur to krapesto wonko mo sifi hen
le budget de l'assemblée
ada do jawdi di assemblée nationale leedi male gollirta ana yotto milliard ngaji sappo e jeego sefa mi nyaloma hande o le hakkune hitana min goni dum hollata wiide feccere dido jawdi ana heddi to fa hande mi den bawi bande ko heddi ko min gollira yalla mi le keba jabbinde o do wakkati
dunke en hewbe e gollal kebangal ana nangondiri e hollitinde wiide jukkoji gadaade malidi wakkati joni o ana hani ko bibbe leedi di keba hen ko miccititto dum woni leedi di ana hani tinnaade ba mana hore mudum kebal mudum en e golleji kewdi
dukungo do leddi e tawade fuf bankiji din jokki men na yewude golleji mabdi sede sede wonno gollobe jaati kebbe njoddi mun en kenyan men na dido teraji fu heba non tagal ko bank bisawo bank moddo bisawo udda non ko keddon ko ban en maryam mayga do fostango amnata jall
gollobe yogabe ka ana beltino kenyan tagal ko salifana jula ko sabe kebbi njoddi mudun en o wela muye wana yimbe fu kebbi dun to bangal fonctionnaire en lamuto joddiji mudun en gadi dak e nokkuje kewde e le majjun syndicat de bank et établissement financier sinabef kany e fédération nationale de pétrole assurance commerce et banque fanbeka quality wiide kanyin ka ana kuluno e lawi di bcao bamunodi bangal dukugol ko leedi wada ko ndu sudu gollirtu ka holliti no wiide uddanno nokkuje mudum gollirde de fu bangal gollidingul mudum e bank ngaji di le otti alla gollirde bank ngaji yogaji bami lawi jawdi e dow majjun ko heewi e bank ngaji joni di fu gollal mudum en ana sembini woni joddinobe kalisi be darni nyamandeji yogaji dun e le gollirde bank ngaji yogaji holliti wiide hono darnugol nyamandeji di ka ana wodi fa yamiroore wonde kasen
hejoji golles jo tamani na muji e wi mbien horojo irtel banjugu dante o hali dun le yambingol yiti mawri jeddo bof si jo tamani nde do golirde hunkugul kabaruji nafi sanne jamar nde bangal kabaruji nden do mbien yelama ko yodun do yara yasu kettana ko halni fatia tara du fastango alsisi
un bilan positif dans la mesure où les résultats aujourd'hui ont
lawol ngol min gondi yarde ngol jabu ngaji mu ana jabana hande sabi mi jabbike ko mi naran noko ana jungay noga e nay wonno jotti nono kabaru ngaji ame fuddorne be titalaji pili di bangal connection ga hande mi gollida e radio ngaji ko buri chapan je jiltoji kabaru ngaji ame le demde kalter sanne ni leedi malindi ele mangal mu fu do e hune nafore sanne lawol ngol sijo tamani jogingol bangal yottinde kabaru ngaji mu en lawol laungol sabi yottinugol mako kabaru ngaji pilake fay goto wala fu mo jingantal yottinde kabaru ngaji mako ni leedi malindi e mangal mu fu sijo tamani ana hede ya nyaloma hande ana wawi hedere dum nokkule de fu le leedi malindi e le mangal mu sijo tamani lawol mu yottinde kabaru ngaji ana setti e lawi yimbe le wobbe yottinobe kabaru ngaji do leedi ni
et c'est un media touchant le plus grand nombre de maliens
fa hande bangal nde do yambres jo tamani hedotobe be hututti hakkilaji mabbe do sifa golle o keddo nako heban en Bobakar Labas kuney do fostango amnata jali alisisi
ile wadde yewtere yitumo wuri ko studio tamani fuddiri gollal mudun do mali do min gottini mikoroji amen di hedo to mi yogabe kedoden ko be cifi gollal amen gal yaratani
je trouve que le programme
ngaji di jogi di ana mo isani sabi idi kaltana yimbe kabaru ngaji laudi mi yidi kulleji fu kalteni do radio mabbe o fayoto kajati ngattedi hakkune mabbe yimbe wobbe do radio mi de hedo studio tamani yande fu fayoto asawere fu mi de hedo emission mabbe noddirte do tous mami lupata fanyende water studio tamani ana jangina yimbe to woddi programme ngaji mabbe di ana walla leendi yaade yeso
le plan education
fanomin babbe beelide gollal amengal studio tamani landon didi e yimbe galle be no be kani wadirde fa yaare yeso gollawol ana hollita tan homo fu ana handi sf kero dem
ko be tani wadde fa be naba yeso kolleji mabbe di le miloji an woni be ngada leer fu be ndokka yimbe le kawaru ngaji bawdi wallude be famande kolleji gondudo wadde do leendi e be mbayi misalli beedude programme ngaji mabbe di cande nayor toni tangal challan hamingul sabe du e hunde di yimbe wadi hande hana haalede ma gondudo wadde nyaloma fu so be kebi hokkude yimbe lebe kabaru ngaji labudi ko nayor to bangal challal rewbe wattuno be hamini du an way latal sababu mo do nabude yeso gulleji di gondi wadde
mi kitni tan illa lewru ut 2013 studio tamani an hokka kabaruji e haalaji joy français bambara pel tamashek soray di yewtereji ndokete nyende fu e do radioji amen goldjindi ko buri manni hawre e sappo e dey lidi majji
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
so njotti kem den e kabaruji amen na der region ngaydi en bento gawutun no jaabe commune ngaji gunzuro en tilit be dorke famu do kabaru cella rewbe kenyan dum wadi men tagal balle didi jande do ben mijo ONG grifa chapantoto e mabbe holliti ben pammi sanne sifa haybugol deedi rewbe cioyibe yo e do faba eglise norvegien to ku chala to no mbiyan jijjam nyaki mbiyan gilla boye le banque sammabe e wi ardibe yo batte mbiyan kasinina jijjam o do wattu nyawbu bollo na heewi sanne kambar dun no woni ko fedde humaninde mbiyan dokku dokkal jijjam wadi imadara famingol jamarande le ngalurande antiminan kabaruji di to tumbudu tonno do mbiyan guballa maliko theater centre mbiyan totama kaki kabordo mbiyan yo dum wadi yontere jabbinande mobilaji habbo bliko wiyete blende type tifon e kany drongaji tati e wi mbiyan ardibe be di do kaki di lato sababu be kinno golleji mabbe de no fowiri dum timinta mbiyan e kabaruji man hande do e sede yotere meden do wawande